my five mzee Mr. Kagame Team Music
Yegobi.com
Ngofero w'i Burundi etwamenya ni iyo za mutara anekerereza iby'ubuzima yanyuze mu nsangaruba ndaramabuye ngo yari umuryaka ariho mu kirombe acukura agasegereti inyuma za gushwana n'uwari kibamba kwiseta mufungisha imyaka itatu aragenda yibamo n'ukuri agahinda kenda kumwegeka arahatinda biradogeri muhira yasize barabatera bagurisha inzu ngo babone inyishyu banaryozwa ibyo batamisenya mugabiyo nkuri mugezeho afata umwanzuro mubi wo kwiyahura akajyanwa atiyo dabikanga mbese umuyapanya bikanga gerageza no kwiyicisha inzara gusa isumba byose ikinga kaboko
zurwumwe zurwumwe wirira zurwumwe umura umura zurwumwe umura
ibibazo kwise niko bimera ari mpamvu kiriho ibibazo kwise niko bimera ari mpamvu kiriho
Imyaka itatu yaje gushira muziranenge ararekurwa yatekereza ko agiye gusubira aho yamaze gufatwa nk'umwambuzi ararahira ati nge nzishwe n'ikindi kitarizo nkwene neza ababisha iyi si mubana nk'akadomo ibibazo nabyo ngo nkwereke yatera agatima ku rubyaro rwe yasize n'umufasha we yakundaga amarira akazenga mu maso agatemba ajya mu nda akaba ari byo yiririrwa akajyanwa ati yo dabikanga ese umuyapanya bikanga gerageza no kwiyicisha inzara gusa isumba byose ikinga kaboko
zurwumwe zurwumwe wirira zurwumwe
umura umura
zurwumwe umura
ibibazo kwise niko bimera ari mpamvu kiriho ibibazo kwise niko bimera ari mpamvu kiriho
jina nawe wishimisha ubuzima ni bugufi jina nawe wishime wishavuzwa ni yizi kuko bizashira jina nawe wishimisha ubuzima ni bugufi jina nawe wishime wishavuzwa ni yizi kandi jumenya
kwa
Ibibazo kwise niko bimera